panyika mpaku matumpulirizante sa ensonge ziri muwenja nsiba yonkola ero lukunkesa nge yakuwa kecheya wofuna kukina kotaro nywera kuno mukwano gonyweza siterebu kakabante kefeza tia mukwano otoba neoba buzanza sirekera kuwana magamba tolina wakuchama wadenga wankutira nchikumenga chama tia mukwano otoba sirekera kuhuza singoma nino biendi mukulaninga nizebute woka sabache bulamu 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 woka wetu babalamu ebisumbu wabika sabachi mu bulamu 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 woka wetu babalamu ebisumbu wabika njagala gukule omukwano gwaffe njagala batenyumirize nga mu abato ne bakadde baffe njagala ngule akadde bakugambira otuta njagala tuzimbe kalina njagala muwalimu aja tulombere tuwa oba omusumba tuyigirizo saba tia mukwano otoba ne obabuza nze sirekera kuwana magamba tolina wakuchama wadenga wankutira nchikume nga chama tia mukwano otoba sirekera kuhuza singoma nino byendi mukulaninga nizebute boruka sabache bulamu 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 woka wetu babalamu ebisumbu wabikwa sabachi mubulamu bulamu bulamu woka wetu babalamu ebisumbu wabikwa sabachi mubulamu bulamu bulamu woka wetu nabano bulamu yeah. Sabachi mubulamu yeah. Wetu nabano bulamu ebitusumbu wabikwa yeah.